Yo, mina die to kuvide ya kingwai Jufitu mina medisa zangine hazi die Jaa cover me, cheki vile mina shine Vitu life inanifunza niki medi mina smile Mina die to kuvide ya kingwai Jufitu mina medisa zangine hazi die Jaa cover me, cheki vile mina shine Vitu life inanifunza niki medi mina smile Tingu wa mgola, gatekeeper anafinyo Tinga boli bila gola, shida kai bola Busy ya magendo, hizi side nindo scholar Na jingam top scorer, uki yapa yapa do Izi mutina school Scooby-Doo, na mashota kona moods Wakifika east, tuna boost Jaipenda kubishana na mafool Na darapeja bible, alafu jaa rule Nikifanya dig, chora title Sidai ma free goods Kadela niko idol, simi uskizanga roots Mirista zangu rifle, I mean to be rude Na bado kini cross, pigwa X na kuschool Ukikuwa raza mokoro, utafunzo na magoon The plan was to fill and multiply the apps Na mbona landlord ya naningora water guan Nduri na minika, sele minaskia fine Nikishaingi ya zone Toka studio, I like to write alone Barua izi nizangu, nikigenya ndo utangam I don't keep no enemy closer Blink twice unachinjwa car Energy ya Red Bull kwa mnokon kona ram Kwa iflock mindo ship Mrazi wendo ram On a daily wanakesha waki cram Wezi dishi mkate alafu nipe crumbs Ala Mina die to kuvide ya kingwai Jufitu mina medisa zangine hazi die Jaa cover me, cheki vile mina shine Vitu life inanifunza niki medi mina smile Mina die to kuvide ya kingwai Jufitu mina medisa zangine hazi die Jaa cover me, cheki vile mina shine Vitu life inanifunza niki medi mina smile Songa na idha, medi na sana Alhamdulillah, ama kauna sifuja Medi ukwanga clean, kani future ncheki fa Vile girl dem nikifa, make a man dem refer Ghetto gaba when I drop it down classy Crazy streets kama vera camouflaging Chapia wakidi game ya rap Mindo pido saka files dream chase I got time for no napping Dr. Kingori mihungora hama nambli Izo stress a Kingori sifanyangi Pegia pal some useful ganji Yo bro kwani rada ni gani Kani mziki hizi dobanza injili Seti ndani ya kiko na kuchei na makafiri Ripping what I saw like I'm grimy Aiming for a Grammy fuck them Mina die to kuvide ya kingwai Jufitu mina medisa zangine hazi die Jaa cover me, cheki vile mina shine Vitu life inanifunza niki medi mina smile Mina die to kuvide ya kingwai Jufitu mina medisa zangine hazi die Jaa cover me, cheki vile mina shine Vitu life inanifunza niki medi mina smile